entertainment. Lucas touch, color nice is a tiger. Kungo moya ngana, I'm tempted to touch. Ndimatiwa mande konda sana nene haga chida kuya nkula nene nanch. Chikondi chake ndi mo. Yes, I'm feeling no good. Ufila ngati mpongo,
mpongo, mpongo.
Ntaka ya chinyonto,
mpongo, mpongo.
Chikondi ngati kumaloto,
mpongo, mpongo.
Ufila ngati mpongo. Musatuse ndimene ndikufirira wandifuna kuyenera pirira ndikufewa mafana mwandirira vomerezan fana I'm rocking just lay back man let me do the talking yeah ndikumva kukama chofewa chimpongo chodziwika ndi palma ufila ngati mpongo
mpongo mpongo
ntaka ya chinyonto
mpongo